akakarabona kawe nibi byubona nijawe kunzi ibitabona ndabikwishiye agaseke karapfundikiye akakarabona kawe nibi byubona nijawe kunzi ibitabona ndabikwishiye agaseke karapfundikiye ko wagize icyama ni wampa mu nicyo cyatumye kwebaza mukunzi bareke bamari nkibacani yamabuye bagusetsa mwihoreza bareke bandike ku masi umunani by'akanyaga ati ibyo bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga teka nka zambora nkihoreza bareke batuvuga ibyo bizashira bareke badusetsa ibyo bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga teka nka zambora nkihoreza bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseri ibyo bizashira yaburwa nkukunda rutashiraga reka nkajya mpora nkihoreza kure naho mwe mubimenyeye ndabona mpagurukanye induru yo mu kigeragezo kitangira mbona ari induru iherezo ryo rizabikire kamivuga abona ko mukunda yo bive mu magambo uri mwiza uri mwiza mukunzi ngaho vengwe mu gituza nanjye ngusindagize gakira nkurambuza igitone cy'umutima wanjye witinyishwa n'ibyireba cyangwa wumvisha amatwi yawe barike babyandike bagusebya nzabisangura mwihoreza isi tuganiye bigahinduka bizashira mukunzi bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseka ibyo bizashira yaburwa nkukunda rutashiraga iteka nkajamura nkihoreza bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseka ibyo bizashira yaburwa nkukunda rutashiraga iteka nkajamura nkihoreza avumye na avuma imana yemera ko mwemera niki batabona barucane je munza nibabura birwa vuga tutaberanye bibogo kudwa kwiranye umwirwa mushiba mu byacu wakirwa mu byanyu n'ubwakira bugacya ko mwirwa mudutege imitego ko turi kuye mu muzo jo mwe muzayisimbuka babivuza ukuri koko ngo wavuga inzu kizikora ubuki ntibwanyoga ndababona mwiyambitse ubwo inama muda muri amasega ryana muzi myambi ubwo bo mwiyambitse nzabasubisha amayo mwivugisha ngo nituberanye nidukwiranye ko mubabazwa na kari mujisho ryanje mihibagije umugogo uri mu ryanyu murage muvuga muzika isi sakaye mwanseka ikizamuko nkazabishyura ikimanuko bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseka ibyo bizashira yaburwa nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora nkihoreza bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseka ibyo bizashira yaburwa nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora nkihoreza bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseka ibyo bizashira bareke yaburwa nkukunda rutashiraga reka nkajya mpora nkihoreza bareke batuvuga ibyo bizashira bareke baduseka ibyo bizashira bareke yaburwa nkukunda rutashiraga reka nkajya mpora nkihoreza.